Eno prison ikureke nyini Eyo mzanyi Michael Scofield Chuguru ya sibota inawe ya dakame Uya tolosali na nekebeche Eno sipedi yo mkuru seti totome Nange ya suka kengiri ya biyari ya luoleza Itumye quick thinking kujumute Kupate mbuza ni uvanga ya kibwa Kumula muze mkono piyo matini Nareka mkasi seri zilolu aga sango
Police, so what?